ebiwula omuntu yagirwa ebintu bwokya bifuyirira sindikira sigino otunula eri kubali lwaki weekoze ensonyi bwe weemoola lwaki yompimapima otunulira omaloloola omutima okulwaza nkusibisa bikwanso omukwano gukwate mavumbavumbavumbavumbavumba I'm gonna be your darling, you're gonna be my chibu and say yeah, yeah. Zetikove, olie, olie Omuntu yagirwa ebintu Bwokya bifuyirira
www.mp3ugandanmusic.com